shankysupplier.com. Focus Music.
What? Chopo.
Watch out.
Oh, izindaba wena abanturi nkapa akupepeta kanganani ya wena mina foka wena akitokwa papani MC wana kupapa msela papa bali ya papa fukuzi ya papa kigambo ni papa jamani papa muni papa salandi ya papa sijaona papa jamani papa muni papa fukuzi ya papa temeke papa jamani papa muni papa sandi ya papa ya shesha wena papa barini na mkia ndi mwana ni kazi tuwadi emo niki mkia choki asetisha maujose mina pagawa mina chachawa sili ugali jamani bila papa sili ubobo jamani bila papa sili tambibaria bila papa sili chapati jamani bila papa papa na nguru na chagua papa poga niliwependa toka nilipo bale nikiwa kula staki ni utebeze napenda kula peke yangu spendi share na wezangu kivyangu vyangu chako kwa chavangu chako peke yangu. Kila mda swala tano anaonyesha msimamo, tuachane nayo tuonge kuhusu papa, na ili papa linanipa mashaka kwa baharini nalikuta kisimani na msela fulani, yule msela anavuta mjane kapandisha maruane kam vuta chumbani, kilichoendelea sikisemi hadharani, nisije kusema kapandisha mashetani, si mke wa Shabani, nisije kusema kanzisha kisirani kanzisha. Wanangu papa, msela papa, bali ya papa, fukuzi ya papa, kigambo ni papa, jamani papa, muni papa, salandi ya papa, sijaona papa, jamani papa, muni papa, fukuzi ya papa, temeke papa, jamani papa, muni papa, salandi ya papa. Achiapa bomboy, anakubali sana na watoto wa Temeke, anakubali sana na watoto wa Lungulisho, anakubali sana na Matuidi, atuete pale, We, basi nonesha michezo, omasela nonesha michezo, navachuma boga, nonesha michezo, navachuma boga, basi nonesha michezo, nonesha, omasela nipige magoli, kama Messi bwana, basi nipige magoli, nipige, omasela kumbenia yao, ataje tupige bao, kumbenia yao, oh, anakukubenia yao, akamata njiwa chinja na shoka, anakubali sana na watoto wa Zekira, watoto wa Mwayani, anakubali sana na watoto wa Bipsi, anakubali sana na Laksi Mkari, atuende pale watoto wa Vibandani, atuende pale watoto wa Bogorwa, atuende pale watoto wa Moemo, atuende pale watoto wa Busia, atuende pale watoto wa Zekira, watoto wa Ikulu, atuende pale Baba Natasha, huwa, anyombavu mpakisha kambali.
ShankySupplier.com.
Supplier.